Dialogue 3. In this dialogue, you will hear two host country nationals conversing in Chichewa based on lesson 3.
Moni mai.
Moni bambu.
Muli bwanji.
Ah, ndiri bwino. Kaya inu.
Ndiri bwinonso zikomo.
Zikomo.
Kodi zina lanu ndani?
Ine zina langa ndi Suze. Nanga inu?
Ah, zina langa ndi Cedric. Muma jogera kuti Susan.
Ine ndi majogera kuno ku Malawi, ku Nkatabe. Nanga inu?
Ah, ndi majogera ku Malawi so ku Blantyre.
Oh, zikomo.
Tionana Susan.
Tionana Cedric.
End of dialogue 3.